Miseensoti mal Maria America barkum la mafdi dama khurmachu jirkhana wana kakakhesturan uja kakaraturan presidenti matam qorachu bajat motumma ragasu fi iratam falmu fi wal marachu wana kakaraturan Catherine Gibson iterge jalannenutim
presidenti United States Donald Trump rat himata banun ture Congress na America barkum la mafdi dama hoji kanjal qabe
Donald Trump is going to get away with abusing his position of power
Donald Trump ango qaban seran ala itti gargaramuuf karaa argatan jedhan. Seenaa Ameerikaa keessatti yeroo sadaffaaf yakka laalchi gaggeeffameen Tiraamp himata irratti dhiyaate kan Ameerikaan Yukireeniif gargaarsa kennuun akka isheen mormituu siyaasaa Tiraamp kata'an Joo Baayden irratti akka qiyyaafattu godhan jedhu sanarraa walaba ta'an.
President of the United States is not guilty as charged in the...
Presidenti United States himata irratti dhiyaate irraa walaba. Seenaan yaadachuu dhiisuu malus garuu maaliif ka himataman yaadannoon kaa'amee jira. Demokiraatonni haal duree tolchuu yaalaniiru yookiin pirezidaantiin kun himatamuu akka qabu mallattoo lafa kaa'an. Garuu waa'ee weerarri vaayirasii koroonaa battalumatti falmii siyaasaa ture harka caale. Baatii bitootessa darbe gara dhumaa weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha sochii jiru marti. Akka cufamu ta'uun diinagdee Ameerikaa rakkoo irra buusee koongiresni seenaa biyyattii keessatti gargaarsa guddicha jedhame akka raggaasisu dirqisiise.
Lives are at stake. This is not a time for name calling or playing politics.
Jireenyi danqamee jira. Yeroo ammaa kan itti maqaa wal dhoofnuu fi siyaasaan taphannu miti jedhan. Gargaarsi doolaara tiriliyoona 3 kan raggaasifame yoo ta'u bara 2020 keessa wanna akkasii badaa mul'anne.
When Congress wants to do something, even an incredibly expensive package that has a litany of...
Kongresiin waa argachuu yoo barbaade baasii guddaa waan gaafatu kan diinagdee biyyattii qaama hundaan utubuu fi waan gochuu danda'an taanaan ni godhu jedhan. Kongresni garuu vaayirasii koroonaa ittisuuf mala haaraan haa gargaaramnu jechuun qabsa'aa ture.
The United States Congress was one of the last institutions to make any adjustments.
Congress in the United States waaye vaayirasii koroonaa waan ta'uu qabu lafa kaa'achuuf dhaabbatooti isaan dhumaa bu'okin booddeetti hafan keessaa tokko ta'ee jira. Sababii weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e walga'ii fi falmi fageenyarraa gaggeessaa turan sagalee kennuurrattis akkasuma gargaarsi yeroo dhukkubni mudate qofaaf kennamu kun yeroof ta'us. Miseensota koongiresaa hundumaa biraa simannaan arganne baatii waxabajjii darbe keessa George Floyd harka poolisootaatti du'uu waliin walqabate guutummaa United States keessatti mormiin kan ka'e yoo ta'u seeratumtoonni United States caasaan poolisii akka jijjiiramuuf yaada dhiyaate hin raggaasifne.
The country has given us the opportunity to lead and my friends on the other side.
Akka hoogganuuf biyyattiin carraa nuu kennitee turte hiriyoonni koo kan paartii rippaabilikaanotaa raggaasisuun feene jedhan. Mufannaan itti fufee gargaarsi uummataaf kennamu marsaa biraaf gaaffii dhiyaate irratti seeratumtoonni baatilee fi waliigaluu dadhabanii dhumarratti seenati kuffise. Rippaabilikaanonni yaada gargaarsaa kana kufuusaaf sababaan kennan baasii guddaadha jechuun akeekkachiisan.
I don't think the current situation demands multi-trillion dollar package so I think it should be highly targeted
halam majru gargasa miliona heddu akasi kabarbaadu miti kanaf sirritti irratti qiyaafatamu kan qabunatti fakkaata jedhan republican tich mitch mcconnell baation kololesa keessa haati murti ami barrett miseensa mana murti mummicha taani akka hojjetani kan rippaabilikaanonni itti heddummaatan seenetni yuunaayitid isteetsi raggaasisee deemokiraatonni garuu mormanii turan chaak shuumar akka jedhanitti.
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court.
Seenata keessatti caalmaa sagalee kaqaban rippaabilikaanonni fedhii uummataa danquun filannoo pireezidaantii gaggeessuuf yeroo jirru kana gidduutti baaretiif. Muudama umrii guutuu mirkaneessan jedhan filannoon pireezidaantummaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame Joo Baayden masaraa waayit haawus akka seenan godhee jira garuu barri 2020 mana maree bakka bu'ootaa fi seenataaf murtii tokkotu hin kennin xumuramuuf deema. Sababiin isaas barcuma seenataa lamaaf eenyu akka filatamu murteessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti filannoon baatii amajjii dhufu gaggeeffama. Sana booda waggootii dhufan lamaaf seenata kan to'atu paartii isa kam akka ta'e baramuuf jira.